Owner, when you look at me, tell me what you see. When you look at me, tell me what you see. Na kila sentence siogopi kitu but ukini red I'm on the tense. She says she doesn't love me, I'm like what a coincidence. I mean all I'm worried about is my coincidence. Owner, being big, that's my purpose. Ntoke chini ya maji naze kuchill na the purpose. Cause yes is my direction, see touchy compass. Like no is my goal, so music is my throughput. Snap time ya kupoteza wakati wangu mewasili. Ruba ready na nikali ka pilipili. Call me chili, I was born kuwa wa kwanza. Don't leave the liwa wa pili. Don't attract my damn, cause my style is appealing. Wezi ni walk over, ngoma zangu ni landmines. Mistari mingi kwa kichwa, no mana na make headlines. Silali, don't weze kuamsha what lies ahead. Being true to myself, no lies.
When you look at me, tell me what you see.
Though I always come last, I'm like, fuck love, fuck love, enjoy last. Lianza hii shit nikiwa mchanga, leta ujinga ni kushow dust. Nikisikia instrumental, na go metal, na siwezi rust. Niliwei madem na pen, nikaona kalamu ndio thika. Juu unafikiria, unafikiria, so unafikiria we ndio thinka. Nataka nikuwe super, kama ile highway ya thika. Kama upendi kenye na die, bado ja die, endelea kuthika. I wanna be your daily bread, mkiniona mna toast. Nipati from night ku coast, bila kujali, iyo coast. Sababu sina competition, ni wase unit a ghost. I rather ni Facebook than to Facebook. Nandike lines, nipande post. Sina time ya kuwap soap, I'm on my toes kutafuta ushindi. Shuguli yangu ni mbele, staki za nyuma, jumisi mhindi. Nizadhani na wakon, benye waga nasa kama hindi. Isi kipindi, afya silindi, I'm on the ocean kama lindi.
When you look at me, tell me what you see.
Kwa game na kichwa, diyo mana inawauma. Running my race to victory, kumbe finish line iko nyuma. Cheki vinyi na wapatia message, utadhani ni text na tuma. I let my Mary go round, juma dem ni malia uma. You're a bullet, I saw you coming, nikaguhata design ya matrix. Me minus you is equals plus mula, simple mathematics. Unezadhani muse kate, vinyi kwa rap ni kwa na tricks. Jukwa rap na pendeza, bila cosmetics. Miula inisha kaa pasi, but msifikirie na wapasha. Unadai na run 254, then ulisahau kupitia Naivasha. Juku niangusha ni kibarua, na hautawahi pata bahasha. Nika kutry ku move mountains, ha. Enda kaulize Asha. Last but not least, mindo number one kwa list. Lyrically, niko na beauty.
When you look at me, tell me what you see.